dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaho ijambo mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa ukorera mu Rwanda.
Mwaramukanye amahoro umwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikorone Eric Bagira Ubusa basohoreza Kigali mu Rwanda. Dusangira ijambo ya none yibanze ku bibazo by'amakimbirane mu muryango nyarwanda bikomeje kumvikana hirya no hino mu gihugu. Nibibazo biri kugenda bifata intera ndende kuko bibyara impfu zitunguranye, umugabo akica umugore we, umugore akica umugabo bityo bityo. Hari n'abica abana babo, abana bakica bababyaye kubera ayo makimbirane. Impamvu zikunze gushyirwa mu majwi ahanini zirashingira ku bwumvikane buke mu muryango kubashakanye, ibibazo by'amakimbirane ku bagize imiryango n'ibindi. Icyakora haraho byagiye biba bikabyara impfu z'agashinyaguro. Urugero tuza kubumvisha muri zimwe muri izo mpfu naho umugabo mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda yemera ko yishe umugore we arangije mu gushaka gusibanganya ibimenyetso biba ngombwa ko abaga umurambo we inyama zibora zijugunya mu musarane zinda zijugunya mu rufunzo. Aho hari mu ntangiriro za 2018 uretse n'uwo kandi hari uwo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali wemera ko mu mpera za 2017 yishe umugore we arangije ahamuhambye mu gipangwa hatera imboga. Izo ni zimwe mu ngero zumvikanisha ko ayo makimbirane abatoroshye. Muri iki kiganiro turisegura kuko hari amagambo ateye agahinda muza kumva mu majwi twakusanyije. Ntitwabashije kubona imibare yose kandi ku mpfu nk'izi ziterwa n'amakimbirane mu gihugu hose. Ibi ni ibibazo bizwi n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Murumva ingaruka ku miryango ibanye mu makimbirane. Murumva kandi icyo abaturage bavuga ku makimbirane nk'aya mu miryango. Dusangire ijambo yegereye impuguke ku bashakanye ndetse n'impuguke mu mitekerereze n'ubuzima bwo mu mutwe. Icyakora kubera ikibazo cy'umwanya muto mu kiganiro twahisemo kubumvisha igice kimwe. Mbahaye ikaze mu kiganiro mbumvisha cy'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Ngoma yashingiyeho hahamye icyaha cy'ubwicanyi bwana Jean Damascene Ntezimana wa Rwamagana akamuhanisha gufunga ubuzima bwe bwose hari mu kwa karindwi uyu mwaka.
Urukiko rwatanga Ntezimana Jean Damascene amaze kwica umugore we kuko yari yabigambiriye, yasanze kuri we bidakwiye ngo amushingure mu cyubahiro umuntu apfushije. Ariko kubera ubugome yinenga kamere yahisemo gushinyagurira umurambo wa nyakwigendera maze arawubaga akoresheje icyuma atandukanya umubiri, inyama n'amagufa n'ibyo mu nda akuramo uruhinja yari atwite rw'amezi arindwi. Uburanga bwe abukuraho uruhu mu rwego rwo kuzibangatanya ibimenyetso. Ibice bimwe abita mu musarani, ibisigaye abijyana kubita mu mwobo yacukuye ku nkengero z'ikiyaga cya Bugesera. Urukiko rurasanga icyaha Ntezimana Jean Damascene aregwa cyo gushinyagurira umurambo w'abashakanye kimuhama, akaba akwiye kugihanirwa. Urukiko rwasuzumye niba hari impamvu zituma Ntezimana Jean Damascene agabanyirizwa ibihano. Urukiko rurasanga Ntezimana Jean Damascene amaze gufatwa agafungwa yasabwe gusobanura impamvu yishe umugore we isezerano, avuga ko yatashe mu rugo umugore amukubita igiti nawe amukubita indi kindi giti ayitapfa. Ariko akaba atarabashije gusobanura urukiko impamvu atabivuze, nubwo yabeshe urukiko ko byatewe n'uko yatinye gufungwa kandi azi neza ko kwica umuntu bishakwa bidafite ingaruka zikomeye. Ariko ahitamye gushinyagurira umurambo mu buryo budasanzwe kandi bubabaje, azi ko yarangije kumwica. Ikindi akaba hari ibice by'umubiri byabuze bigizwe n'umutima nyakwigendera hamwe n'umwana w'amezi arindwi nyakwigendera yari atwite atabashije kugaragariza urukiko aho yabishyize, bityo akaba adashobora kurenganurwa n'amategeko ngo agabanyirizwe ibihano.
Izi ni imanza zibera mu ruhame hagamijwe ko rubanda babifataho isomo bityo bakirinda icyaha n'igisa na cyo. Bikomeza kugira ingaruka ku muryango. Umusaza Thomas Mpatswe n'Imana ni se wa Bwana Ntezimana wa Rwamagana wahamijwe kwica umugore we no gushinyagurira umurambo.
Niwanjye apfuyemo abantu batatu hejuru y'iki y'uburangare bw'ubuyobozi. Mese mwamba zangu, nindi mwamba zangu.
Umuntu wapfuyemo abantu batatu gute?
Mukazana wanjye yapfuye, ninjo. wabyumvise apfuye ninda n'umwana ubwo se babiri bizimana uya soga gatatu situfuje abantu batatu bari abantu batatu rero dupfushije no kuvuga ngo iyo bamukurikirane bakamufunga mbere atari icyo umugore siba bariho none se umuntu atubaza kigeri bite
no kuvuga ngo niba nkumva neza ubuyobozi bwararangaye
bwararangaye rwose bwararangaye iyo bamufunga mbere akimara kuvuga masaka ngabira azanyura mpapa bwo turadipfushije abantu batatu batatu bapfuye tuba turi kugemura nkizimana na ngabira tukajyana none se kuri abadipfushije batatu muratubaza iki muramfushije abantu batatu nese ndi muramba za muragiye ngire none ngire nti ntukubyakira byose ndabyakishye
abakurikirana izimanza mu ruhame yo zirangiye gufatwa icyemezo ijwi rya Amerika ibaza icyo bavuga ku myanzuro y'abacamanza
imyanzuro y'urubanza yakiriye ute
kuko ubutabera aribwo bufite ubushobozi n'ububasha no kugenzura usanze Ntezimana kiriya cyaha kimuhama koko kandi kiriya gihano bamuhaye kirakwiye byumvikana kwica umugore we urubozo bashakanye urumva ni ikintu gikomeye cyane nimo kwica ubwawe
isomo ni irihe kurimo
isomo ni ugukumira icyaha kitaraba tukagenzura arega umugore mwashakanye n'akarako mu mara yawe mwagombye kumvikana icyaha kitaraba niyo cyaba kandi mugomba kwihanganirana bitavuze ngo ugiye kubaga umugore wawe ako nagahuma mubi
twishimiye imikirize y'urubanza
gute
kiriya gihano impamvu yakoze ibintu by'indengakamere uriya umugabo igihano bamusabiye turakemeye ku buryo bibere n'abandi n'abakiri batuye bizabibera urugero ku buryo nta muzongera gukora iryo shyano n'amahano twagwiriwe muri iki gihugu murakoze
cyadushimishije
gute
kubera yuko nyine twe twumvaga ukuntu yireguye tukumva kwenda bashobora kuzamugabanyiriza igihano ako kiriya gihano bamuhaye nicyo kimukwiriye
ndabona ubutegetsi bwanze ko ajya hanze no kuvuga ngo bamubahaye byagenda bite kuganya
kuba yakoreye inuze ibintu nka biriya batanze ubu rwo kubonana nawe banamukura izose ntabwo yagenda yuzuye abaturage bonyine bamwirangiriza nkumva kukubwiza ukuri ntakubeshye nkuko byakoze abaturage bonyine bamushyize nka hariya banamwicisha amayo nkuko abizi yumva ukubako ku ruhande umutwe ku ruhande no kuguru
reka nange mpote muzadusabire kugira ngo mujye mumushyira mu ruhame rw'abandi bamurase bose barebereho
nyuma yo gukurikirana imyiregurire no kumva imyanzuro y'abacamanza n'icyo abaturanyi babivugaho ijwi rya Amerika yegereye abasobanukiwe iby'amakimbirane mu ngo amaze imanuka ibutare muri kaminuza y'u Rwanda umutumire wacu wa mbere ni Madame Claire Bahate umukozi wa kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye ari gukora ubushakashatsi ku makimbirane ku bashakanye aratangirana n'impamvu zitera ayo makimbirane byarimo
abantu bashakanye mu by'ukuri bashakana bakundanye ibyo byose ntabwo abantu bashakana hatabanje kubaho urukundo iby'amakimbirane biza nyuma bihera ku kantu gatoya navuga ko hariho imiterere na kamere ya buri umwe yazanye ni kamere ebyiri zahuye hari igihe badashobora guhuza cyangwa se umwe ntashobore kugira ibyo yigomwa muri kamere ye kugira ngo bashyire hamwe iyo badashoboye guhuza kumvikana ku bintu bimwe na bimwe kugeza aho kamere ntizihuze bishobora kugeraho haza mu rupfu umwe akica uwundi biba ari ku mugore ashobora kwica umugabo umugabo ashobora kwica umugore nubwo bigaragara ko akenshi imibare iri hejuru ni iy'abagabo bisha abagore babo impamvu zibitera ni nyinshi mu by'ukuri harimo n'izo kamere ya buri umwe tashoboye guhura kugira ngo bumvikane binatewe n'amateka ya buri wese ubuzima yabayemo mu bwana bwe uko yavutse ubwana bwe ubwangavu bwe imikurire byose kugera aho ashatse umugore ibyo byose ni amateka yubaka umuntu umuntu yagizwe n'amateka ye yihariye nubwo ari abana bashobora kuba bavuka mu muryango umwe buri muntu ashobora kugira kamere ye ibyo ari byo byose njye gufata izina utumvise ngo nyirakamana yishe se runaka umugabo we kandi nyirakamana avukana na nyirakanaka nanone ariko nyirakanaka wundi ntabwo yishe umugabo we kwa ko nyirakanyana yamwishe cyangwa nyirakamana ibintu nk'ibyo nuvuga ngo buri wese niyo mpamvu tuvuga ngo buri wese agira umwihariko we wa kamere muntu ariko nanone afite uwo yasanze utandukanye n'uwo undi yasanze aho ngo niyo mpamvu nshimangira cyane ibintu bijyanye na kamere muntu imiterere ya buri wese n'uburyo ki ashobora kuyihuza n'iya mugenzi we yashatse ushobora kuzamuka kubera ko ariyo miterere yanjye. Ariko niba mugenzi wanjye afite ubwo bushobozi n'ubwitwa ubushobozi
iyo miterere
yo kumenya kwihanganira mugenzi we wa wundi uzamuka cyangwa urakara vuba cyangwa ufite iyindi myitwarire, bashobora guhuza ukibaza uti ari abantu babana bate ku mugore cyangwa umugabo ari umuntu ugira amahane akaje nyamara gusanga barabana neza ahubwo kurusha abana bavuga turi umuntu ari itonda rwose ugasanga barabanye. Niyo mpamvu navuga ngo kamere cyane cyane n'uburyo abo bombi bashakanye buri umwe afite uburyo yakwakira mugenzi we, kuko ikiba cyabajyanye iyo badatekereje ku cyabahuje nibaza ko akenshi abantu batekereza n'urubyaro. Iyo urakariye mugenzi wawe ukafite amahirwe yo kuba wakwicara ugatekereza ugasubira inyuma ukavuga uti reka ndengere ya mpamvu ya mbere burya ako iyo ngicyo kiba ari ikintu gikomeye cyane, ni indangagaciro ikomeye kuvuga uti ya muntu ambwiye nabi anampemukiye, ukagira amahirwe ufite ya indangagaciro zituma ubanza kwitarura ukabitekerezaho. Ngiriye abana reka no kuvugira mu bana, reka no kumutonganyiriza mu bana mu gihe bahari, reka no kumusubiza ndengere ya mpamvu ya mbere yaduhuje. Iyo ni indangagaciro ikomeye mu bashakanye. Hariho abatagira amahirwe reka bivuge gutyo kugira iyo ndangagaciro. Umugore yamubwira nabi cyangwa se umugore ntanamubwiye nabi ariko amubwiye icyo atifuzaga kumva kitari na kibi, ariko muri we nyine ntaho kiriho gikora kubera imiterere y'ubwirwa akagifata nabi, ashobora kumufata akamuniga kubera kamere ye y'uwo mugabo. Kandi wenda icyo umugore amubwiye nta kibi kirimo, ariko uwabwira afite kamere nyine imeze gutyo.
Mwari nakomoje ku bushakashatsi mu bugaragaza ngo imibare ijya kuba hejuru y'abagabo bica abagore kuruta abagore bica abagabo, mwaba muyifite mukatubwira
imibare nyayo? Ntabwo nyifite ahangaho ubu ngubu, ariko twagerageza kureba kubera iki abagabo kuko imibare yabo ariyo iri hejuru. Biterwa n'imiterere, umugabo avuka ari umugabo hari ibyatozwa umugabo muri sosiyete nyarwanda, ariko dufate mu Rwanda nyine niho turi. Umugabo ngira ngo muzi umugabo uwariwe ni wa muntu ugomba icyubahiro, ugomba reka tureke no gufata wenda hari n'abamwita umutware w'urugo, hari n'ibintu by'imyemerere nabyo hari igihe bishyira ku rwego ari umugore ari umugabo akamushyira ku rwego rwo hejuru cyane bijyanye n'imyemerere, umugore bakamushyira ku rwego rwo hasi cyane ku buryo usanga guhura kandi bakirengagiza ko harimo na kamere ya buri wese. Ngira ngo mu Rwanda hariho na abiriya by'uburinganire genda bita
nari bugikomozeho kubera ko aho twagiye tunyura tuganira n'abaturage baravuga bati uburinganire bwasuzuguje abagabo cyangwa se bwumbyiswe nabi.
Icyo cya kabiri uvuze nicyo kiri cyo, uburinganire bwumviswe nabi n'impande zombi, ari umugore n'umugabo babyumvise nabi, kuko umugabo kumubwira ngo uru kimwe n'umugore urumva bo mu myumvire uko babyumvise n'uko babyumvise hari aho bibahananuye pe ntabwo ari ukubamanura gusa n'uko bahanana kuko hari ahantu bari mu bushorishori barumva ko bamanutse babashyize kabisa hasi. Icyo ni ikintu kiri kimubangamiye. Hanyuma hari umugore nawe navuga ko yabyakiriye nabi bamwe si bose, hari abagore nabo babyakiriye nabi kuko bumvise ko hari aho babakuye nabo bari barashyizwe hariya hasi cyane, noneho akumva ko agize amahirwe abonye umuvugira yari yarahejejwe inyuma ne noneho ariko ni amateka n'amateka narengiye kubivuga ariko yahejejwe inyuma n'amateka kuko amateka y'u Rwanda hari uburyo abahambere bari babayeho, umudamu ntiyajyaga muri salon bishingiye ku muco cyangwa yahejejwe inyuma n'umuco, ngira ngo hari umenya ryo byavugika neza kurusha amateka. Ndongo umugore nawe yumva ko bamukuye ha hantu yari yarahejejwe baramuzamuye agize amahirwe, cyo n'icyo umuntu yakitaho.
mwarimo kivuga rero ku ngingo y'uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango nyarwanda yakiriwe nabi gute nanone
uburinganire mu byukuri igitekerezo cyari cyiza ariko nibaza ko ishyirwa mu bikorwa abantu bafashe ibintu mu buryo ngira ngo ubutari bwo bituma wenda bisa naho abantu babyakirira nabi mu muryango gara n'umwana w'umuhungu yavutse ahambere niho byari bikabije cyane ko n'ubu ngo bigaragara ko akiri udusigisigi iyo umubyeyi abyaye ntago baza umwana ameze neza icyambere wabyaye iki umva kuvuga ko ari umuhungu wabyaye ntabwo twana kwirengagiza ko hari n'abadamu basendwa kubera ko babyaye abakobwa niyo umuntu yaba yarize amashuri angana gute umugabo kuba abyara si n'umugore ubyara parayero ntatekereze ko akavuga uti waje kubyara abakobwa gusa ariko si we wiha abana igitsina byo umugore we birazwi umugabo niwe utanga igitsina ariko kumva ko umugabo ahindukiye agahindukirana umugore ngo wabyara abakobwa gusa niyo yaba yarize amashuri angana gute ni ukuri urwo rugero rwo ndarufite umugabo afite doktora ariko hari aho yageze abuza amahoro cyangwa abuze uburyo umudamu we kubera ko abyara abana b'abakobwa
turabashimiye ku kiganiro muhaye radiyo y'ijwi ry'amerika
murakoze namwe turabashimiye
Ikiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika turarebera hamwe ibibazo by'amakimbirane mu miryango hirya no hino mu Rwanda biri kugenda bibyara impfu za hato na hato murumva akabagira ubusa reka noneho tubaze abasobanukiwe iby'imitekerereze ya muntu n'ubuzima bwo mu mutwe Professor Vincent Sezibera nawe n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda we aragaruka ku myitwarire y'umuntu ugeraho kwica uwo bashakanye
murakoze baje kureba muri rusange umuntu kwica undi ni ikintu kidasanzwe kandi navuga ko kigayitse gituma abantu bibaza icyaba cyahindutse mu muntu kugira ngo ageraho agire imyitwarire imeze nk'iyo aho ngaho nanone umuntu akaba yavuga ati kuba umuntu akora icyaha cyo kwica wanamureba ukabona nk'aho we adafite n'umutima umwereka ko yakomeye yakoze ibikomeye yanatuma agira umutima wo kwicuza ahubwo agakomeza gukora icyaha nk'ibyo ngibyo byo kuba mbere na mbere yishe umuntu ni icyaha ariko noneho gushinyagurira umurambo ni ikindi cyaha nacyo ubwacyo ngarebeye mu ndorerwamo z'amategeko cyangwa no mu bigize umuntu gushinyagurira umurambo ubwabyo ni icyaha waba ari wowe wishe uwo muntu cyangwa se yazize urundi rupfu aho umuntu yakwibaza niba uwo muntu aba ari muzima muri we mu mitekerereze cyangwa se mu mikorere ya muntu umuntu arebye abantu babateye ku buryo butandukanye ndetse hari n'abashobora kuba bagenda bambaye neza ubona nahagarara no mu bandi ariko muri we yifitemo ubundi busembwa umuntu yarebeye mu ndorerwamo z'indwara zo mu mutwe akaba afite uburwayi bwo mu mutwe nubwo bwaba butagaragarira mu ndwara zo mu mutwe hari izishobora gutuma umuntu yiruka ata ibyo yambaye ariko hari n'ushobora kuba yambaye neza ndetse anuzuza inshingano z'ubuzima bw'iminsi yose ariko muri we afite ikibazo mu mitekerereze sinzi uko nza kubivuga mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda ariko umuntu ashobora kugira ikibazo gishingiye kuri personalite ye
kamere
ye kandi iyo kamere iba yaragiye yiyubaka uko yagiye akura hari izo ndwara zishingiye kuri kamere personality disorders cyangwa troubles de la personalite harimo ibice ashobora kuba umuntu ufite aho yavunitse muri kamera bariko nabyita aho we ibyo abandi bemera birinda bibuza zakirazira we akaba ari usanga afite ikibazo cyo kutubahiriza zakirazira zo kutagira umutima nama ubona ikibi yanakora ikibi akakicuza yakicuza mu ruhame cyangwa ubwe yumva ko yakoze ikibi akaba yanagaragaza ndetse anihana ni bizwi nka antisocial personality disorder urumva ni antisocial gukora ibitandukanye n'iby'abandi bantu bemera ariko hari n'ubundi busobanuro umuntu yagerageza kugira ngo umuntu yumve hari abantu bagenda kubera kamere yabo iteye uko iteye ikimubaye ho cyose niba agiranye ikibazo n'uwo babana aho kugira ngo amubwire ati iki kintu ntabwo cyanshimishije bakiganireho bafate n'umwanzuro niba ari no kubabarirana babarirane ubuzima bukomeza hari abandi bateye ku buryo ikimubaye aho kukivuga arakibika akagenda azinzika bikazagenda bimuremamo cy'umuntu yakwita wa mujinya w'umurandura nzuzi haba ikintu gito gikomye imbarutso agahera ko aturaho umujinya w'akarande bituruka kure ariko ka kandi gato kabaye akagira imyitwarire navuga umunyarwanda yita y'umujinya w'umurandura nzuzi
guriya muntu ubafasha uwo mwanzuro wo kwica undi agashinyagurira umurambo tuvuge yicaye iwe mu rugo ari wenyine akabitekerezaho bishobora kumugiraho ingaruka
yego nibyo navugaga uwo muntu umuntu yagombye kumwigaho kuko ushobora kuba wanagenda usanga ko no mu myitwarire yindi yari isanzwe hari ibimenyetso byakugaragariza ko uwo muntu ashobora kuba yari afite uburwayi buriya umuntu mu miterere y'umuntu dufite ko navuga nk'akayunguruzo kagenda kayungurura imyitwarire ukaba wavuga ati iki sinagikora iki ni kibi ku no kurengera ibi bihanwa n'amategeko ibi si byo ariko hari aho ubona nyine ko kubera ya kamere yawe iteye uko iteye ntabwo aba akimenya nyirantarengwa ari nayo uvuga ati iyo umuntu yakoze icyaha nk'icyo waje kugira umujinya w'umurandura nzuzi nk'uko tuvuga mu Kinyarwanda ushyamiranye na mugenzi wawe urahubutse ufata icyari kiri bugufi ni umupanga uramukubise uramutemye mu isegonda ushobora kugarura ubwenge ukabona ko ukoze amahano bigatuma wirukanka ujya kwihisha ariko wowe uba ufite muri we kamere iteye nabi yarangiza no gukora ayo mahano ubone ntabwo anagize n'umutima wo kubona ko akoze ikintu gikomeye gihanwa n'amategeko ngo bimutere ubwoba bimutere guhunga umuntu nk'uwo niwe twashakira aho ngaho avuga ati uyu muntu ni ukumwitondera afite ikibazo kirebana n'imiterere n'ubuzima bwo mu mutwe ariko no ku rundi ruhande ba bandi bahora bashyamiranye bakimbirana umunsi ku wundi bakamara imyaka mu makimbirane bashyamiranye bigenda bibaremamo amarangamutima ashaririye ashingiye ku burakari ashingiye ku mujinya ushobora kugeraho ugatuma agira imyitwarire irenze imitekerereze ye akaba yahubuka bisa n'ibyagiye bimukomeretsa ukabona akoze amarorerwa nk'uko twanavuga amarorerwa ni ibirenze ukwemera
ese buriya umuntu nk'uwo nguwo wafashe uwo mwanzuro ushobora kujya kumupimisha kwa muganga ukaba wamubonamo ikintu cy'uburwayi
ibyo ari byose ntabwo wajya gupima kwa muganga ngo bwa burwayi barabubona kuri mikorosikope abantu bareba imyitwarire ndetse umuntu akanareba kure mu mateka ye ni nabyo tujya tubwira ababyeyi cyangwa abarimu bigisha mu mashuri mato yaba ari ay'incuke cyangwa amashuri abanza hari udukorwa duto umwana ashobora gukora atakiri uruhinja ariko ari umwana uri ku ishuri bigatuma ugira impungenge ku myitwarire ye igihe azaba ari mukuru ibyo dusanga mu bitabo birebana n'indwara zo mu mutwe izo navugaga zishingiye kuri kamere personality disorders za zindi navuze zijyana na n'imyitwarire mu bantu ushobora kubisanga mu mateka y'umuntu uhereye no mu bwana umwana muri rusange yabonye nk'agakoko ashobora kuvuga ati agasimba cy'Imana umwana akagira impuhwe agashishi akagira impuhwe ndetse ukabona n'abana bakunze gukina basa naho barimo bagirira impuhwe dukoko akakorosa ngo kagize imbeho ni ariko umwana ushobora kuzagira personality disorders ushobora kumubona ni wa wundi ubona aho kugira zamuwe ngo bati agakoko cy'Imana urubuto rw'Imana ahubwo agaragaza imyitwarire yo gusenya twa dukoko ndetse ukanabona aho nyora gasimba n'uburakari bwinshi ndetse wa mwana ushobora kukina afata umuhoro atema insina yonona imyaka amena ibintu aho ngaho abantu bashobora kugira impungenge k'uwo mwana nazaba mukuru ashobora kuzagira ingorane zirebana n'imyitwarire gupima uburwayi nk'ubwo kwa muganga yego birashoboka ariko uburyo bwo kubipima nyine bukoresha ubwo buryo bwo kureba umuntu uko ari kwitwara ubu imitekerereze ye hari uburyo butandukanye hari n'uwashushanya ko ku rupapuro imodoka itambuka ikatarukiriza umugenzi ibyondo ukabaza ati ngo uyu muntu batarukirije ibyondo aba ari wowe wakora iki aho ngaho ni za technique zizwi nka projective aho umuntu bakubaza noneho ukavuga uko wabyitwaramo ikiza kubwira ko uwo muntu ateye impungenge ati umwe ashobora kuvuga ati ari njye ateye ibyondo namubabarira nkavuga ati Imana ikubabare ntabyo ukoze undi akavuga ati ntabwo yari yabonye ko hari ikinogo undi akaba yakubwira ati nafata ikibuye kiri hafi nkakimutera nkamena parabrise undi urumva ubwo ni uburyo bwakwereka kamere y'umuntu nuko wabona ko uwo muntu hagize ikiba kimugoye yakora amarorerwa kuko wumvishe intekerezo ze ushobora no kumubaza ati mu gihe wari ufite imyaka 7 iyo baga waraye hanze ababyeyi batabizi wabyitwaraga mute akavuga ati natahaga mfite ubwoba ariko ndashobora kukubwira ati numvaga nta kibazo nyamara umwana wo muri iyo myaka niyo myaka atinya igitsure cy'ababyeyi kuba umuntu adatinya igitsure cy'ababyeyi akiri muri iyo myaka y'ubuto imyaka 5-6 yumva yamenagura ibintu ntagira ubwoba ntabwo bizagutangaza ko naba mukuru azakora ikintu ntatinye itegeko cyangwa nyirantarengwa yagenwe n'umurongo abantu muri rusange bagenderaho usubiza navuga yego n'indwara zipimwa ariko yego n'ababisobanukiwe
turashimye ku kiganiro cyiza muhaye radiyo Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo
kandi wuje urukundo kandi wuje umurava ukagira amahoro umunywanyi wa hafi ya gutabarana no gufatanya ni hosoko y'umwe bubonere abantu bambe umubano w'abantu umubano w'abantu
Mwongeye kubashimira we Bahati Claire umushakashatsi ku makimbirane kubashakanye na Professor Vincent Sezibera umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda uhugukiye iby'imitekerereze ya muntu n'ubuzima bwo mu mutwe ku musanzu wanyu muri dusangira ijambo nshimiye n'abandi bose ku musanzu wabo ndetse namwe mwadukurikiye ndabashimiye nshoje iki kiganiro mbararikira ikindi kizakurikiraho abahanga bazakomeza batubwira ingaruka ku cyakorwa n'ibindi ntimuzacikwe rero mukomeze munogerwe na gahunda zacu mwari na akabagira ubusa naho utaha
turagushimiye Eric bagira ubusa ushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi namwe kandi abatwumva aho muri hose nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu mwegera abanyamakuru bacu mukabagezaho ibitekerezo byanyu mukabagezaho amakuru yerekeranye n'imibereho yanyu aho mutuye aho mukorera aho mwiga aho mugenda ayo makuru yose Ijwi rya Amerika riyatangariza abatwumva buri munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo